Foto mosappo ejedidi Daniel torike Allah diga nder deftere Daniel surawol jeego abol ayawol aranol yaago sappo e tati. Daniel wadi sembe nder leydi ndin, nden woɓɓe golloɓe nder leydi ndin nanayi belɗum makko ngam ɓe keɓayi laifi goɗo nder Daniel tunda wala fuu ko o waɗi ko hana. Nden wayɓe Daniel njahi to laamiɗo ngi'i, ina haani laamiɗo yi'a fuu caliɗo tokkugo ɗum yehi du'ani Allah goɗo, to hana laamiɗo on ina haani huɓe nder ngaska musuji. Nden laamiɗo jaɓi non no himɓe ɓe ngi'i o waɗi oda kesa. Daniel bo nani habaru oda kan kesa ka laamiɗo waɗi. Amma fa joni Daniel ɗalayi du'ago yaago e Allah muɗum fini fu. Nden de wayɓe makko ngi'i imo du'o, ɓe njahi to laamiɗo ɓe ngi'i, Daniel saliki waɗango oda maɗa biyayya.